Studio 80 Alhaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Aljumare jeddi lewru Octobre jena yemde soki do Maison de la Presse Bamako odo wattu goto wodi nokku noddirte Bafulabe. Gube debi noddirte Etat Islamique ko Grand Sahara wattu joni yabe be gonde beedude bawde mabbe le lamu an songo kanya fa njottuda le lamu menaka. Wonayri bangal choggu julbe kanya fa yotto yo choggu gazuji fa wonde ngabbod le leedi meden di kambe yimbe njobbe sobe ciodaybe kabe koliti metti mabbe sanne le lewru octobre ndu imma draaji gonde wadde len fa yotto yel honorobe le ciawbe nyaaw en di kobno data cancer ko kan sewre do ngaram famtan di ron golidino wuri e zurdangal di wono sembe kabaruji dum jogino do betande di bismillah mo do e helate Umar way galo jodi do mikoroji dido kanko no dirte do Mamadi Keita won to boggi jamde to gubal ngad no dirte Etat Islamique ko Grand Sahara wiama be ngodde beedude bawde mabbe le nokko no dirte menaka kanya fa jottuda en songo le sahal leedi meden di holitan wi wottu jonode be ngodde sakade le region gawo kanya fa yotto le region tumbuto no sedi bo be tombe kolitiri wuyde micciteden wiide bamde lewru mars ndu yottal nyalom hande wiama hon civil be carbito yonkiji muden don buri yimbel ujnero e temel jeddono be kolitiri wiide do latik sababu do so yimbel hewbe njoppi nokkule muuden wobbe ngarti le galluje de dun gallure an songo kanya fa njottuda menaka e gawo wobbe du njoppi leedi di jaati jaari fa alanzeri fa yottiad Niger Ousmane Nyali Boudi
cercle ngaji ineka ander bukan en lamawan tindar men le region menaka fu handen anangoni e juude e yesa wonno ko himbe ton en kollitiwide don tiagal lebbi kewde ko be memondiri e gubal noddirtegal groupe de soutien a l'islam et aux musulmans etat islamique au grand sahara habbe ko dufa nawi e gube msa e gacha gube didi cinnininde kaldan gadangal fa jam hebengal di masibaji latiki sababu fa civil en hewbe yonkiji mubben mursa ko bodiru himbe ugnya chapande jeddo etat egi nokkuje mubben le mabbe ko bodu ujunaji sappo sukabe famarbe ngari le ngendi menaka dum wonno ko gollede noddirtende mécanisme de réponse rapide mrr holitivide e gube wardi le nokku ciede ke wide habatobe etat islamique bari civil en hewbe nangi jawdele mubben e dabaji ko lati sababu faabe egga an songo watnaabe mudun gondini wide habatobe etat islamique o grand sahara le commune ngaji cercle o uri hebude sembe talatay burra tina hama wataguna fa fa bura bara elele hoy ele nokku mawdo le lamu tesita himbe AGS ana gondito wadde ko weldum ben e wadde torraji do jamarende
kambe andambe kabar ndena kebe kolitiri ko buri hokkude dido golleji sembe fu yo basiji hakkunde jale ni gondude e wadde nokku no dirtede menaka kanya fa jottuda an songo dum latik sababu do so dedo gube ana gondi e wadde ton imadraji wattu jono kanko no dirtede Ali Tunkara andan do kabar ndena golle le fol sa hingel o wi gollo yafirta armi mali o duno han fiwtirde dedo gube kedde mo ko mo sifido hen do foccitango Ali Sisi
sabi basiji gondi hakkunde janyeli sabi bini hebugol sembe fede etat islam mikle dido nokule fewre mabbe le nyaloma hande o ana hasindini e imadaraji mawdi di armi lindi wawa wiede ana wawi wadde no yawire le nyalade ngarode ga waltinde hakkilaji malin koobe le nyaloma hande o wiide won dabereji gondi to le nyalade ngarode mawde latade sababu wartirde jam e denagu le dido nokule ka yo fenande dum im andu do no basi o wordi du fu ana andi armi leedi malindi jogaki bawde bawdo wallude dum fewre mudum no yawire
nokku no dirtede lafiya idon le commune kolongo wiyama yimbe le joy en kaborde kany en je ton le chapantete lewru septembre jabbi non dum le lamu masinari ndi wakande be jehino ton ne be mbajino jamaare wonde ton de be tilidu be ngadi ton gidali mabbe wiyambe birfiti ton le nay lewru octobre ndu be jaade na do goto andaka fu mabbe jaade mudun le nokku mabbe no dirtede nyaaro wattu jona faande le masinari ndi jamaare wonde ton de kay hakkilaji mudde joda ki fi dido kabaruji fan ba hebe do bema am ande to do page facebook e compte twitter studio tamani ko yaati yimbe le chapantato en jago yom irtobe yigaji be jirtirta do sariya holitan wede kanyi en nangale lamu kulikoro sigaso kanyi e buguni fedde conseil de sécurité o kidido kabaruji Ousmane Nyali Boudi
e wi ministre commune do yigaje kurangaji en diyam di wulitangoji ana pawi do habkol wujugol kulantereje jaltoje le leydi mali le communique kolita do le batu ministre 1 gal nelal ministre 1 wadi le lebbitati arandeji hitande 2022 be jottake le gelle kewde hono cercle kanga ba kenye ba kolonje ba yam folila e yile ngoji mabbe wadi faabe njia nokuje nogay e jenay de kangi itete le mudo no walda e sariya himbe hewbe njaabe le leede godde woni wullitaabe sariya kaake kewde du nangama ko beyda wede le communique o e wi ministre kumeni do yigaaje be itobe kanga be gollirta e sariya tiagal bonandaaji ko be ngatta bangal hawalu an bonna jawdi malidu fa sanne
be kollitiido ko nayri bangal julbe kanya fa yotto gaz fu cogumudo ngabbi sane le leti medin di chakur julbe an sotte wattu jono bamde bud ujnere tem der fa yotta ujnere e temedidi gaz du non dum wori jamare wonde le leti di ka holliti metimuden sane kambe sottobde do kudde dubbe kali ko lati sababu mudun ali sisi
Ali ga charbon agel ensane biworola tenga tobliga
Odo kliyam ana holita metemudum fewde eno charbon o wordini beda de mako ku hewe yimbelle chomotobe li ngallunde hande fu holiti wide charbon o nafamu dum fuddi fanditide
charbon woni
togu julbe kanye gaz ana ti noga julbe awawa badirinde fey hunde tawene arande sappo julbe ana jongene atte kawana joni hande defira gaz ana buri defira julbe
charbon sam
jayo be charbon yoga be kanye enka holiti wiide beedagol choggu o no laawi di wordi le wakkati tobo o sabimbini dum ali jimbo njeyo charbon
fo lan ko mato rok kemeje
e wakkati mo gonden o choggu julbe ana tiidi sanne arande mi de sodanno chaaguru julbe temere jeddi na temere jeegom e debel sappo ka handen ujunere ko irammi mi sorra yimbe ujunere e temdere na ujunere e debel sappo ko sabimbini tiidal o do woni dungu kanye rafi lawo
jini bogo
njeyo be gazi kanyu enka holiti wiide ngabugol chogu gazi o sabi ko gouvernement o nguti yobude jawdi ko yobanno ko non Abdallah Babi directeur commercial si gaz malido
avant l'état
ko tinni chogu gaz o woni ko gouvernement o itti en hore mun ga handen codo be jati njobato ujunere e temede tati
fade chogu gazi kayen charbon uitade chomoto be ka wajibi tawrte munyal
en gardan do kuli ko rodo be mi yimbe len janayom keddile hen ko yata chapande du ko yata teme nayo chapande njoyom e taton kanyon gon barmube le hen kasaraji dati le lewru septembre jabbe non du yo fedde deb no der saper pompion wonde tonde kanyon hokki dido kabaruji le majjundube mi neddo goto won heddido le mayo mabbe won gotongo be bi sa jewi lewru dum won uttundudu kasaraji buri mate ton dina le lewru septembre du imma daraji ko wonde wadde le lewru octobre ndu wattu juni en kala hono ko nayri bangal rewbe le cawbe nyawmo no dirta cancer o fa keben famu kedden Mamadou Samaseku
le leedi mali e wi do ten sawrobe cancer indi ko warata unyero nyawbe yewtete kala hitande mummi lamdike do enne mu jawe fi inde na jeyda be do robe nyawbe be mo hurti o inaduno suka be jaddo
ne adu ka ben
ani ya hitande joni ko andimi cancer indi anay am ledde balebe cawri rannomi ka dun gasay ana hani ko yimbe fammine fa gasa do kabaru nyaw o e dun tampina rewbe sanne endu an woturu taccam handen femi hebata bornade fa gasa mi wala sukundudu sanani debbo fu endi endi yo aduna debbo joni do gommi do e dun satti tampininde kam
yode ben toro doni
ko memi hala sifa sawrugol lolurugol chimiotherapy yalla den anda ko dum woni kedana jawabu docteur Madani Li horejo gollirre humaninde cancer to l'hôpital inrabe isukabe lolurde Luxembourg
la chimiotherapy
yo safare jinon kabantobe cancer endi ngatete do le serum so yahali dadi bi adam
ka honno kala sawrugol chimiotherapy odun na jogi kuteji kedana fa handi docteur Madani Li
toutes les femmes qui font la
chimiotherapy be ngambe chimiotherapy be fu bamde lebbi didi yaade e lebbi tati fa e burde dun wakkati ne safari o fuddata wande golle mun sukunnu mabbe e kanye lebbi tergal mabbe fu heltoto joomun tutan redu mun dogan kanye hore naawore chimiotherapy ana waawi sabi binde infection kanye nyawuji kewdi dum wadi somi den cifono yimbe ko dum watta dum en fade mabbe fuddude dun
ke per sa feminite
tugu sawrugol cancer indi na yowi e do alahali nyaw o e kebal safareji di dun ko holiti docteur Fatmata Sidibe o docteur lolirdo oncologue to l'hôpital Pongé quand non wana chuudi docteur fouf mbaawi hinnade guldo sawrugol
en moyenne il faut compter
sawrugol munde water ana hakkunde ujunaji sappo yaade ujunaji noge ande neddo fumo nyaw o woni emu ana haani jokkule safareji di laabi jeegom yaade laabi jetti chimiotherapy wattake na hematologie Pongé Luxembourg kanye hôpital di Mali won clinique privé ngaji du jogu di bawde chawrobe yimbe be cancer en di woni muy en
voir des patientes atteintes de cancer
teda di nyaw samti sawrude dum dum wowi wiyede kamba dum docteur be ndar robe be jewto kabaru cancer bangal momude sato en di mabbe madun wadde lugaji machine ngaji gila du mabbe nogo e juy
Wotto nangiri en juddo katten betane do kabaruji meden di do kabaruji fanba hebeddo beme am ande to so ngadi www.studiotamantobere.org no noddirdo wodo numero via mo mere mer 37321 fande fande fe no ko nande do no do e ser yewtere meden de an wodi wassalam yewtere meden de waran yowade do tidalaji ko sukabe jangobe lekkol joggi wattu yogaji wabanto sina taccita mayoji di so keba yottade do kani jangude so lumbo di do mayoji wabanto nan keba tidalaji mawdi mi citede wi leedi lewru october jabbe nondu sukabe jangobe lycée no kono dirtedo farako wiama kanyi en lana mudu en mutiton e mbare sukabe joyon robele nayo kanyen gun hakkun mabbe lana ka ko lati sababu kasarobe bi hi fenyango kam mo sami do majjun non be kollitiri wiide do kambe wonnobe tombe eden duwo yo tomburambe ga fa kebe famtano dido golleji fu ngori ngare kedde mamadou samasi ko fewni on do hen
ila école o fuditi sukabe fa hewe ana wadan jami garmi lana hakune babarunto kay bafulabe dum tawede be dokkama pinasi oro wonde kedo den ko bedo sukabe jangobe wi le fana hala kejjado amen gondo bafulabe musa besidibe
kulun tigel ko wadde lamulo kosobe
hemde lana yafa sate kayeji ma e kadle ma fuleppan ko buri hewde fu min ta ko law won jangino yoga be pamata be cinan sana min kala dalili ko watta so min garta law jande ana wela min ka min gala bawde minen suka be rewbe miden kula taccude mayo go minen tan sana min doma worbe be so min jaada so ni be darni sud ekol ga en dum wela min sanne sabu mi de jogi ti allahji taccude mayo go ndeya fu mi dane retard
yani bat wore ba arrange ko sobe
gotel mudum woni ko tayka masina le lamu segu ton le kulol suka be jangobe gombe kebezo jemi jela lumbata mayo ko nyende fufa yaha le sud le col second cycle a masinatu e be kaltaname tiddalaji be gondi fewde mudun di le fana hala kejado amen gondo to seko abdel kader trawli
am batela yoro nyende amen an wudde ekko sate sana min piloyo mi de jogi tiddalaji kewdi sate a hebata lana na sa hebi lana tawan hendu ana do ndiyan dam taccude ndiyan na yafa fe mi ronki pasu da rawani kamadi taccugol ndiyam dam sate fe lana tawata ke gaen sana min piloyo min gala bawde fuso wana dum nyande fu koyda iurami jimi jila warde ga en mi filoito som hebay lana wajibu mi wirfito cuudi
vraiment on enfatise
sarab jangobe kanyu en ka anay sukula mawdo e be nada kanan kobe mu inana be cuudi le kolngaji battidi nokkule mabbe den dirisa sisogo sara suka jango holiti wide didon jami garmi kutteje mudum ana mate jati ele jande bedo sukabe lewi mako beedade frati gondo yola gol ko hewe hakkune mabbe ka fu e kol o latike sababu e juude mu em yaade so yiloyo
hemde lana na tidi taccude mayo an hulbini sate lana ka hewan pep sukabe hitane fu sukabe beydoto tur goto wawa nabude be fu lana goto moter woni ga sate sukabe njottata ko ekol law no be kuldata fati be pie be jabata yaade
jande yo hakke mawdo sukabe yalla edun heba wadede no wodiri wajibi ko dum hasindini ko fu tawetu haya hodum fu won dabere gondo to fewde odo kabaru sikene sumunu horajo second cycle a masina ana jabo landongul
dabari ko njini midun ben darna sud ekol tagal mayo masina feso kantin goto heba ana samti mbawi nyalude do enna kiki de ben birfito yo cuudi so ni wana dum wada dabari fu wala na
second cycle
o min kaddata le nyaloma hande o e magazine amem kertanado sukabe leedi mali min jouti om sanne heda de dum min jiye ko yontere warore ko